Lago National Referral Hospital lirangiride enteekateeka mwe ligenda okuyita okutandika okulongoosa abantu ensigo ne bazzibwamu endala nga omulimu gwa kutandika mu February kuddeko mu Apuli ne July gatako okitoba omwaka guno ng'olwo bwe bateekateeka engeri gye banaakikolangamu mu mpeereza enzijuvu mu mwaka gwa 2027. Dr. Frank Asimwe, omukugu mu kulongoosa okw'ekika kino, muzingire wamu ensigo mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago, agamba nti abalwadde abasooka abagenda okulongoosebwa bakolebwako mu bwangu ddala mu mwaka guno 2026, nga kuliko ne Dr. Jamila Namusoke, dokita omukugu mu Uganda, omukazi eyasooka okuguka mu by'okulongoosa amagumba, y'agenda okuba omu kw'abo abanaalongoosebwa. Dr. Namusoke akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku ndwadde z'amagumba mu ddwaliro lya Jinja Regional Referral Hospital. Mu kusooka yali yeekubidde omulanga ng'anoonya obukadde bwa siringi 200 agenda alongoosebwa ensigo wabweru w'eggwanga. Wabula Dr. Asimu agamba nti Mulago yamuyita n'emwetegereza n'ezuula ng'asobola okulongoosebwa wano. Dr. Peace Bagasha, omukugu mu ndwadde z'ensigo ddwaliro ekkulu ery'e Mulago, agamba nti enteekateeka eno baagitandikako mwaka gwa 2023 mu December, era abalwadde bonna abalongoosebwa basooka kwetegerezebwa okulaba ekinaddirira. Dr. Ronnie Bahatungire, Kamisona for Clinical Services, Ministry of Nizwa ku byobulamu, agamba nti ku buli bantu 10 abasindikibwa ebweru w'eggwanga okulongoosebwa kubaako bana nga balwadde ensigo. Mu Uganda, abantu 400 kati be baakazuulwa mu butongole tebalina